yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be janwale modo de ngoni e bette alal bare sappo e nay lewru fevre hitande 2021 yamde jena jappori ga silimaji jago ousmane nyaale buldo kabaruji do mamadou watara to ogi jande do sakirabe no andirin don ni korka fuddi talataare kenyan le mali horobe yogabe anabe mba illa joni tidallaji almusadaji lewru ndu fakora kana nyama ille wetay ndu nyamdu wiyete kejitaare hedon haani nyamede o wattu e ngaran kedden docteur en ko njabi do gollandon men kalandu halano himbe nayebe buddile o wattu ulare sakirabe yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heda ci jo tamani kala do gondo li mali fu e mangal modon lewru korka fuddi talataare kenyan do mali do hewbe kolitiwide ndu lewru hewbe kolitiwide ndu hawri hikkale wattu tidal bangal cellal e tidal haaju jinkurdam tawene kanan ko be kolitiwide dabreji piyama do kabaru mudun o nyaloma arande jo korka do ne kenyan hono gendindi worno kenyan yimbe mali kebi horde le wulare den ha tidallaji hebudi tidallaji beedudi tiagal ko nyamriji jogaji cuguji mben beedi Mahaman Baba Kunta yottekede deandeji yogaji bamako anni ko hebbinen do faccitanga Mamadou Sama Seku Ali Cisse
bamako do kay goddo fu fakkilo mudun do nyaloma arandejo so e hakkilo yogabe lewru korkandu fuddi no wodiri e hakkilo wobbe kay wana fi no wurri
vu la lure des choses
kulle jidi wordi yaade hitane hikane ka anati disan wulande ana momi san orde korta ramadan ne oro wakati wana mure newini so mi kebi courant ko way waddande men foire o clean kan ventilo haja ame ana marsha mede mili dun kan wallamme jure aminka no dum yartani ana mu alhamdulillah mi lemili kadde de fune woto jure yimbe kedibbe wulande ana momni sanni nange ana to mi de mili dum ka waranti dum
so bangal o do mawdo galle mo jaba fi inde o mo wembani gilla joni almusaddaji di wadi no dango fawnde ilam ko be yalla dawrude ka do tidalla
so gonga o kor ramadan ne warle wakati gulle sanni le leji allah ni won mo nardata nawna nan ko heddi ko
le rukorka na jogi nafasanne le dina aslamaku wattu dun sawrugol nyawli kewdi dun ko holliti dunke en cellal
fakora ana nyaman tafon illa wetay dun wiyete kejitaare e wi docteur en ana darta himbe nyama bibbe ledde nyamriji di vitamine protein goni e mudun kanya du jarandiyam fa hewa wattu kejitaaje kabe kolliti wiide nyamdu sukuroji dum gureji di sukuroji kewi e mudun wana ko moji kedde ko docteur Ibrahim Sissogo jettiti sen nutritionniste wi hamse du kukutori de faccitango alisise
c'est de consommer
ada hani nyande kulleji di nafamudum mawni sanne chaldi mada so mi bettige dum fuudu ana hani nyande nyandoji bawdi walude ma mawnde onon boccode liddi buru ko tiide hen sanne ko nin woni yimbe be yarandi an sanne sabi leruji faahi fu be ngadi be jara ndiya be chala nyande nyandoji di sikoro hewe mudum sanne sabi nyande nyandoji di sikoro hewe mudum ana wadda e neddo tampere joomu nyaami nyandoji di sikoro hewe mudum sanne no 11 na mi de warta fu tawan tampi sanne wana dun ne woni ko tewtete
kirabe di kabaruji fo andor ba hebre do bembe andi do hello facebook e konta twitter hore jogguballa sema azawad don gubal azawad ngal sidi ibrahim uldo sidati warama be te talataare kenyan damal galle mudun do bamako do e wi hore be sema himbe jom en kabodo be anda ngoni ngadi o golle pelio fa damal suudu makko wattu de o wartanno miside bete kede ko atay ag mohammed neddo gubal sema goto wi tala ag bilal
je confirme
l'assassinat hokan tajral wide horejo amen gubal sema sidi ibrahim uldu sidat warama beta ko o himbe jommen kabodo be anda ngoni kanye ngadi o golle tan jotti pelio fa damgal sud makko hakonde 6h e 7h hedde makko won do goto gonno don mo wala fuko jomindurde e sema kanyudum mo jabe de jotti sidi ibrahim uldu sidat warama le wattu de wari nelal bom ko do do lamu ko be leydi mali kani daranade de nagu mun bidi mi lamu ko be leydi ndi yo ndemu en daranaade faawrebe o golle en jite ande hedbe ngoni saabe hedo be ngadiri dum faado ngonde joni do kay wala fu mo min baawide anni woni ngad o golle ka ko mbaw mi wide joni woni laabide ni ko kanan ko be amen mursinte yonkiji mu be do bamako do le imadaraaji CSA jande tataberde e tiagitotonde horebe radioji gollidoji studio tamani timmi talatare kenyen ko buri directeur en radioji chapan en jojon woni janginabe e de jande le mayrebe kolliti fu ko wawi latade gollidal hakkunde studio tamani e radioji di wala fu ko be ciudindir fabe do dum famu kedden alessis e mamadou samasiko
lewi kanko musukura konate jidanga latke sababu andure darne dubi jetti gollidal hakkunde studio tamani e radioji de gollidita le tobbe nay musukura konate horejo yimbelle gollidobe studio tamani
fale prospecti
sar hanno mi andan ko war mudum wordi tama hejoji na bawi dawridede e dido radioji di ko woni kaddi mabbe e le golle o tama be andani hejo gollidji hono tande du hore nafka dido hejoji ko woni kasindene jogolo lamu haybugol kebbe hono fofutunoji di bikebata golle mabbe radio bawta nawtrede no fevri handun e bandun en
sen prospection
garbe jidangal ka holliti beltore mudum en sanni le wi mabbe halaji mo ko buri yowade do mudum sanne fu woni dati di studio tamani nangi yottinde kabaruji mudum
jeretidi
mi fami hono yowtare gulleji yalla am yo hono dedo kawta hewa yalla ndokobe kabaruji e kanye jon en radioji be be do fam seraji do gollobe radio itili mali yaltinama hono ni kaborgal minen gollobe mudum be yu kawtal ngal e mudu gor fu wonko hukki wonko hedi mi fami ko hewi wonande on robe ambe dum sa yori dun non huncha dum hore so mi rutima to amto
de pratiquer chez moi
studio tamani e goldibe mo holliti wida ana landini jokkude e gollidal gondo hakkunde mabbe o le nafa yimbe kasindinbe kabaruji kantide laabudi
le o wattu wulare tajugol kuran latike wada watta dun ko himbe naybe kollitiwide jamnaaki yokabe kollitiwide balan dana ki faweta sabe wulare de kany e tajugol kurangol umar way galo yide himbe naybe yokabe an ko hebin hendo faccitan mamadou samassiko alissise
adama toure yu gollo furba gondo e foftere omni jodi le galle mako nyarelatum wundi wifade e wi kanko toure o no alhali cellal mako worini waafi heddade le garwal suni kurantaji
je vis actuellement
minni ana tiide sanne le odo wakkati wulare nyawdo yeta fa gasa ana tiide juude an ho ure wularnde uri fule ciude amen mide do jona na heba dubi chapantati
le lade jamma e le wulare yo chadele mode wonande odo nayejo mo dubi chapande jeegom
je suis obligé quand tu la coupe
wajibe juude am yalta mi jodo veranda an wakkati fu no kura o tai atawa yilbore an jogi jam so kuranta yi doide amen boni wajibe juude am yalta mi jodo salla de kutteje gonde jodagol sallafu sabe podi kan ko nande mudum ana wawi matudem
adama toure holtibide an hani lam ko be fiad dabare wonde hebugol courant yalla huncande hore cellaji courant itimataadi ko bam misalo yite nange
lei lewru korka himbe ana ngada kulleji jallini di fa jewtina himbe joppa do bembe ande de ko buri hewde fu yodum videoji pawidi do ko wembi himbe le lewru korka dun ko jallini wadan fa horobe jeggita jolbere e don ko mu en seeda kedden halaji yogaji jallini di mamadou samaseku subeni en do fajitango mi e mumin sendebo
Wi lewru joni joni
ko mbida
lewru
wasnam tonde suba netoro fatma jewdi leyar yawdu ah ndu lewru joni warandu banna haaju jam fu le o wattu wulare wodi ne barama
duma beka yedde dem saatu fu ah dum kay dum timminde
eh doktore ah mi de welti doktore am holiti gam wiide min kay mi wawa horde sabbi mi sella
pa
na dum an nyega na wadi
na dum le nyegere
aha
lotu mi hunuka an
aha
arande
aha
dida berde
aha
tata berde
aha
tam bofu mi seeda wonko jabbi
eh mobbo nun kay dum woni korka ma timmi hande
kay buri la sunte kamalo kini
nyamude hakunaange dum kay timmide
dum wawa latade kay
ah tam se lati e anodirte do zampul
de
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakira be kabaru jingon le region ngaji men de ndaran la mo sigaso yoro so directeur en tudi le college e commune kumbia mahu menamba kifoso kuri karangana e ure kilateleke jande kenyan jande badde didi pawinde do kabaru cellal duwol e beengu sukabe haybe e yunjani men do hore fanda mudu habugol pamugol bibbe rewbe deedi tawe ana goni e jande holitinde be do kabaru on al adama be de jande ONG Aziri mo hunjani do are do golidal chief children
chu
duuɗi kesi conseil communal jeunesse Gabiru kurmitama keñen maire on nokku ardi golle mudon ndu sodu holitama wede acci hakke dum wadi hecci keñen sabi dum sappo didi lewru avrendu ndu sodu biroji didi goni e mudon nokku do batu watte le mudon kanya e nyegeje coopération allemande JIZ itti jawdi mudon do golli dal projet be no dirta projet d'appui à la stabilisation et la paix nokku courant hebete to bankasto holitama wiyade boni illa altinare jabbene de dum waddi wattu 20h hecci hanken nokku don horebe on nokku collectivité yo sabe hewgol jama dow sabe hewgol jama dow mudum waddi de don e kanya sabe wulare de don sabe de do be kebi otti dalla nende be gondi e wadde bawde mabbe fu do ni kambe kanan ko be nokku yalla be keba ti dalla mudum o jogala sakirabe do kadu de kabaruji ka andon di fu do ba hewrendo 3w studio8.org nadu so noddi numéro 37321 fa kettino don ne metindinde on wiide wattu korka non lewru korka ndu e kabaruji di puddanki kideji wattu 16h de timma 18h ko bete kay waylitaaki puddan 8h timma 9h30 sakrabe wassalam studio8